ntiddemu olwaleero lwakeddeera ng'ennaku endala naye nsaba mukama olwaleero luno lubeere lwa njawulo kabaka nsaba mukama olwaleero luno lubeere lwa njawulo nangirira omukisa gye ndaga nangirira okuganja gye ndaga nangirira obukumi gye ndaga kyemba nsaba leero mukama
nsabagenda nange mukama nkusaba genda nange nkusaba genda nange gye ngenda natuuka nkusaba genda nange mukama nkusaba genda nange nkusaba genda nange gye ngenda natuuka
abasajja beweze obunyama basibye banonyo kunjuza abalogo bewera amalogo bateze banonyo kunzita laba abawala beweze emibiri basibye banonyo kunsula ndi munafu nnyo nze sirina amaanyi gakuba balabe bange mukama ndi munafu nnyo sirina amaanyi gakuba balabe bange naye mpise musala esala esala sabye mukama
genda nange mukama nkusaba genda nange nkusaba genda nange gye ngenda natuuka nkusaba genda nange mukama nkusaba genda nange nkusaba genda nange gye ngenda natuuka
omuyaga gukunta ayi mukama abantu bakyuka emitima kikyuka ayi mukama ne bwe kuba kulonda mukyala kuluno kusaba genda nange kubanga omutima bagumenye guno gwanga omutima bagumenye siva wano mukama siva wano otagenda nange siva wano mukama siva wano watagenda nange tidda bafere tidda balogo tidda batemu tidde tidde
kusaba genda nange
genda nange
kama kusaba genda nange
kama kusaba genda nange
kusaba genda nange
ologoma
jengenda natuka
meso zinisisamu
kusaba genda nange
genda nange
kusaba genda nange
kusaba genda nange
kusaba genda nange
kama genda nange
jengenda natuka
jengenda natuka
kusaba genda nange
genda nange
kama kusaba genda nange
genda nange
kusaba genda nange
bera mugumu
jengenda natuka
jengenda natuka
kusaba genda nange
jengenda natuka
kama kusaba genda nange
bera mugumu
jengenda natuka
kama
jengenda natuka
kuluno genda nange mukama genda nange.